hallelujah. Once again, it's Justin with Bonnie Hamer.
Kuna mda nakaa chini nikitafakari, kwa nini bado niko hai. Mda mwingi nakaa nikilitafakari hilo. Wapo wengi wanaoitwa marehemu, wengine wetu vitandani mauti uti kweli sana. Wengine wetu vitandani mauti uti kweli sana.